Bounce on the beat.
Kuna waidhera animaliza na smile yake. Kuna adhiambo animaliza na kashepu kake. Oh Fatuma kana nimaliza na kadera kake. Nanuna tunyege twake. Mwanichanganya vibaya mama na shindwa kulala. Mwanichanganya kisolomon hadi na baki bongo lala. Na wawaza usiku mchana mpaka kichwa kinauma. Sina nipenda na mina wapenda, so tufanya vipi mama?
Itabidi muweke ka timetable from Monday to Sunday musafishwe.
Itabidi muweke ka timetable from Monday to Sunday musafishwe.
Salaman
umenifanya Salaman.
Salaman
umenifanya
Salaman
umenifanya Salaman.
Salaman
umenifanya Salaman.
I make you play with my ginene
Simba.
Kiza ginene
Simba.
Basi wapenzi mwache lizame
Simba.
Mama iko nene, katoto kameoga mama. Napeleka chemba kakinipa, mbona nikatae, wala inagonga. Fatuma linipakulia yoyo, wacha nijaribu adhiambo.
Itabidi muweke ka timetable from Monday to Sunday musafishwe.
Itabidi muweke ka timetable from Monday to Sunday musafishwe.
Salaman
umenifanya Salaman.
Salaman
umenifanya
Salaman.
Salaman umenifanya
Salaman.
Salaman umenifanya
Salaman.
Itabidi muweke ka timetable from Monday to Sunday musafishwe.
Itabidi muweke ka timetable from Monday to Sunday musafishwe.
Salaman
umenifanya Salaman.
Salaman
umenifanya
Salaman.
Salaman umenifanya
Salaman.
Salaman umenifanya
Salaman.